bonda bonda baby.
Oh my baby, oh sweetie, Oma, you're soft like Oma,
Oma,
sweet like berries.
Danzi watude kumapesa kuye ngoma ya season a doctor. Big budget music Uganda, no music making my wonder.
Sama nyanjo liwadala, ngana yo mtima kukwagala. Sama nyanjo litukayo, na yena wanawe jontuse. Oh, my mama they love you so, kubati mani, you're my favorite song. They love you so. Kubati mani kwa kumbeka. My sister, my brother, them love you more. And song as I went so far as so.
Zeyange, wewe na kwa sama tuare.
Gunda gunda baby.
Zeyange, wewe na gamba kubyange.
Gunda gunda baby.
Zeyange, wewe na kwa sama tuare.
Gunda gunda baby.
Zeyange, wewe na gamba kubyange. Byona byona baby. Woman, you're soft like tomato. Mwana tabura kachumbari,
kachumbari, kachumbari.
Kukachaya nywesa mdalasini,
mdalasini, mdalasini.
Ono mwana tabura kachumbari,
kachumbari, kachumbari.
Kukachaya nywesa mdalasini,
mdalasini, mdalasini.
Senono tulikapo ya biasa, antakuranga kabunzae. Amalaika bafuwa makondere, bapasta bagamba leluya ya lali. Yekwa mfumbira, non tambia bafumbia balala ya yai. Yekwa yambala, non tambia bambaza balala. Hey, yekwa nywegera, nonera weza na bambanjai.
Ateno jyotabu la kachumbari, la kalikumu dalasini.
And you soft like tomato, and sweet like berries. You for me and for me. Hey, hey, hey.
Ono mwana tabu la kachumbari,
kachumbari.
Kukachaya nywesa mdalasini,
mdalasini, mdalasini.
Ono mwana tabula kachumbari,
kachumbari, kachumbari.
Kukachaya nywesa mdalasini,
mdalasini. This is for my baby, oh sweetie. Hey, all is soft like tomato and sweet like berries. She's for me and for me.
Dr. Brain and Aziz are the only.
We are combined pandis like never before.
Luku luku,
yeah.
Toko toko,
yeah.
Doroma baby,
only beautiful and contagious.
Toko toko,
yeah.
Luku luku,
yeah.
Doroma baby,
competition is a valera, yeah.
Ono mwana tabula kachumbari,
kachumbari, kachumbari.
Kukachaya nywesa mdalasini,
mdalasini, mdalasini.
Ono mwana tabula kachumbari,
kachumbari, kachumbari.
Kukachaya nywesa mdalasini,
mdalasini, mdalasini.
Yo doctor, yo brain umwana weyo. Neya sinunya nazisanga. Big budget music, more music baby.